futhi nakithemba ulahle
ningakwazi
isithandwa sami ithemba la umama wabantwana bami
HipHop.com.